Parliament ya isu zembalira yumaka gobyen simbi ogujja ya bumbi emitwalo munana mwenkumi nya mubisatu chenda mukamo ngabogera geranya nembalira yumaka gobyen simbi guno eyo bumbi emitwalo musanvu mwenkumi biri mubisatu nsanvu mvusatu ejisinga ko bumbi kumi na bubiri. Alipota ya kachiko ka Parliament ya kembalirira yasomeddwa omumyuka wa ssentebe wa kachiko ka Parliament ya kembalirira Remigio Achia n'ategeeza nti wadde mu kusooka embalirira yaleetebwa yali ya bumbi emitwalo munana mwenkumi nnya mu bibiri kyenda mu buna naye eno gavumenti ejongeddeko bumbi obukunuukiriza mu kikumi nga kakati ya bumbi emitwalo munana mwenkumi nnya mu bisatu mu kyenda mu kamu. Remeji ategeeza nti embalirira eno egenda kuvujjirirwa mu ngeri ez'enjawulo ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku musolo ekya URA kyakuŋŋaanya obuwumbi emitwalo esatu mu kenda mu lwenda mu busatu obuweereza okuva mu bitongole bya gavumenti bwakuvaamu obuwumbi enkumi nnya mu bibiri nsanvu musanvu ekitabu ky'amafuta ekya Petroleum Fund kyakuvaamu obuwumbi lukumi binaana mu bubiri. Ensimbi endala gavumenti eteekateeka okuzeewola wano mu ggwanga nga yakolayo obuwumbi omutwalo gumu mu lukumi mu lwenda nsanvu mu buna ng'ate gavumenti ez'ebitundu zaakuvaamu obuwumbi bisatu kyenda mu mwenda ng'ensimbi endala zaakwewolebwa okuva ebweru w'eggwanga.
These additional funds include among others 664.38 billion Uganda shillings for the completion of the ongoing road construction project. Government has also added 45 billion for rural electrification and connectivity. Furthermore, government has also added another 100 billion for the procurement of essential medicines and health supplies. Furthermore, government has given 20 billion to facilitate export promotion.
Remeji era ategeezezza nti ebimu ku bintu gavumenti byegenda okussaako essira kuliko obuwumbi 2.5 okusobozesa omulimu gw'okutandika okusima amafuta obuwumbi 496 n'obukadde 300 okwetegekera empaka za AFCON ate obuwumbi 556 okwongera eddagala mu malwaliro n'okwongera okusembeza obujjanjabi. Ebirala kuliko obuwumbi 10.11 ez'okuddaabiriza enguudo mu kibuga Kampala kw'ossa obuwumbi 10.38 nga zino za kuzimba nguudo n'okuzzaawo entambula y'eggaali y'omukka.
Government has allocated 556.78 billion towards the strengthening specialized health facilities, national and regional referral hospitals, and increasing the stock of essential medicine. This is a great development. It was not there before. Number six, this is an increment. Government is also allocating financing for multisectoral interventions for meeting our commitments to host AFCON 27, 496.3 billion.